Byanjigiriza abawabudde minisitule y'ebyenjigiriza esooka yeebuuza ku bakwatibwako ku nteekateeka y'okukyusa ebisomesebwa ku mutendera gwa primary nga bwe kyalangiriddwa minisita y'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni olunaku lw'eggulo. Minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha olunaku lw'eggulo mu kufulumya ebigezo by'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu yategeezezza nti bateekateeka okutwala ennongoosereza mu ebyo ebisomesebwa abayizi ku mutendera gwa primary nga bwe kyakolebwa ku mutendera gwa olevo. Abakugu mu byenjigiriza bagamba nti obwetaavu bw'ennongoosereza zino weebuli kubanga kalikyulamu y'omutendera gwa primary eriwo yatandikibwako emyaka mikadde nnyo newankubadde ebadde eteekebwateekebwa okuva mu 2007. Nambi Bernadette akulize ekitongole ekivunaanyizibwa kuteekateeka ebisomesebwa ekya National Curriculum Development Center agambye nti minisitule esaanye enoonyereze ng'enteekateeka eno tennassibwa mu nkola.
For us to gain from it in terms of learning outcomes, there must be alignment. The curriculum that has been designed, the curriculum that is being implemented, and the curriculum that is being assessed. UNEB cannot assess what has not been prescribed because there must be that alignment. But now when you are supposed to have an alignment in the prescribed, the implemented, and the assessed curriculum, and somewhere in the implemented curriculum, there is a mismatch. Chances are the learners may not know what is expected. Could be the learners were not taught on how to apply the knowledge they learn to ensure achievement of learning.